Eden gondi yamde joy witere ke mitaji sappo joy kibaruji modon do dande studio kalangu commune Omar Hamba jangal ton nani ko kibaruji de fedde jinganore hokkobe habaruji be Niger durwo nore pindinole yaadu yeso ngadi batti joda kalento endan to jangobe iftika on nana dalila majum nani natugo rewbe sukabe ummatore de tuba kiji garoji dum woni mana batti joda kalen cigilaado altine jabbido to enda maradi yaade to fedde wi'etende ONG FAD on nana der kibaruji medem yewtere pindinol mede hande haltana nato sukabe rewbe be kollomand region tawa lati be no tawda e nokku to ngatta tindi mu em hano yaade do filla dewlil gol suka be rewbe illu jonaaji kodi jamirti mon fedde jinganore hokkobe habaruji be Niger durwa nore pindinol e yaadu yeso hauri labi lamu kawjidi golle cuba ki golle cuudi habaru e dereji hokkobe habaru gam wadde dewtere ko firtata ko e hokkobe habaruji leydi Niger ngada golle mu en hande subako oni mbi'en fedde ranjete dem yeyi holloy dewtere de jangobe iftik do filla hokkugol habaruji Ousmane Dambadji hore jo ranjete nani ko famini Rafika Atta.
On a fait un travail important avec le ministère.
Golle lobbe min gadi di ministère kawjido laabi kokkol habaru. Ministère kawjido filla golle ciudi kiti. O nimed han fedde no singare gan hawjade filla golle kokkobe habaru. Kanfu e maison de la presse. Gan hawrude laabi lamu leedi fu kawjidi filla golle kokkol habaru. Min gada dewtere majji. Heba kokko habaru fu andano wadiri golle mu. Do tano laabi din. Be celadu kokkude habaruji di kana gonga. Be kisa fa hande yarede wakkati warde wakkati nabi en wakkati fu yeso tuudi kiti min gollidi du fa handen ko kobe habaru dum du sabi min bi handen min garo do der jangirde tikde min gollida e jangobe e gollobe tawabe der mayre hawrine de du ni min gadi iri mayre der redu leedi fu tam min jila ke min gollidi cuudi ko koji habaru e gomnati e tawade der jonde ko handen du min gari iftik no wodi du fa handen kulle kewde de min gidi wadi didi
ko be habaru tikke gal ma do to école de communication
en jahan to enda maradi ONC fadda no fedde no hawjinde fi yaadu yeso rebe do ballaga fedde leydi mawdi singande gam joda kalen chaka partiji politique kambe fedde leydi duniyar hawjinde fi burna bibbe adamaabe sigelake altine jabbido ton maradi batti joda kalen do fi natugo rewbe eskabe ummatore der cuba kiji garoje di to nafisa ide ardido fedde ONG fadde o wi elaba ngar rewbe sukak ummatore no kantabe nati e cuba kidi ngada golle mado Mohamed Maman woni ko yottide makko.
L'objectif de ces tables rondes, c'est vraiment...
Muradu, batouji di, kan wanno, narra, hebbe far horebe, parti politique. E jot inde, zabareji, ko watto ko chipachi chin, wada, do natal himbe fun, e tawe du kanan wai, do janjan. Pahane du, michin tungol, fi pechol, jet uji, rebe, far politikron, kolati, assemblée nationale, bede nipe no kuji. Rebe, tawabe der parti politiki, kandundare ne no kumungasudu, sabukap e rebe en, yudub e gata politiki, so e jit e jototo e teto o, wajibi, e de partiji din e nango don no club gaden du e belle on tan watto ko yeston e kebo ko e gone milo
espere realiser leur rêve de la vie politique
bien maro amade ministre kawji do filla golle ciudi sharia kenga non o noddi der noddol makko hokkobe habaruji o jabake halaji di fedde passatobe mbi der andinore mu har konarta filla cingol fedde leydi mawde hawjinde filla umminol kitotobe yara der leydi ndi e golle mabbe ko fedde de janci maru amadu duni wi ko ardido leydi on tam dewter lamu leydi hokki lawol dawrande ko hani wadede ko hani acce mbiyani wumpere bibbe bombe be dudal mu en fu tawa kena gaya e jonde amma mobe mabbe gonana do der nyame e jonde be woni be police ji nde ko juude do mum kenga non woni ko be kolla hokkobe habaruji do der gallure nyame mbi'en doni guykaaji kewdi nyame gaya e malaville kambe gonno gada dun der majum be bari mbi'en nibbe njeddom faware joni e der nangol mabbe gol do ni mbi'en arabe tawdama e malfa gota kambe jabamu e addaaje mawde nani du guykaaji di no be gadirta won jeenyude dum won ko mbiten kokko nane bi'en miruji e hulinde nimbe e labbe mane mbi'en e malfa kenga non biya minister kawjido ya wartaji mo imo fedde leede kawtide mbeccaji goti wadi hawrinde mudum gannaw torade internet wadde eto do nyaw coronavirus ngo korimani de leede tawade der fedde dem e der hawrinde deni nyalande mabbitol keri di indaka der mun kettine abdalla burayma ardido golle fedde imo ko wi
le transport aerien
Parafi jahale laanaaji piroji dow hemre gollangal chapande jene joy fu heba ka wadede nen ne jaccere wadani gollobbe ko haani heba dum badake du konnani libude gollangal e hore mudum far jahale lay dum woni mobilaji ko dogoto lay kandu konna alle mabol keri hakkule de endam wadi ko kampaniiji kewdi golle mudum keppi gadde farafilla ko darto laanaaji ndiyam kandu konnani batoji ndono dari ngalana nja nokko fu hawrinde ami hande de wanana e dow min etamin da bimme wonno hono fa hande ko coronavirus o waddi har fille ko darto jahale min ƴeewa laabi du mbawdu hojeede yaade yeso gam batte Allah heba tan se dum ummoro do wodiri min en jittawe ummago gol yaawi wadde
ko je souhaite la plus proche possible
kayangan doni be chapade jeddo be cellal balli mu en ƴeewa goto tawda e nyaw coronavirus ngunder leydi Niger fu no fati kanko du ajia kena to enda zender yeru no minister hawjinde cellal bibbe leydi der andi nore mudun de wurtini famini den ne mbien dum ummata konana nimbe kemen jeenawe chapande jeddo e nayo wondube e nyaw coronavirus chapande tato e jeetato no ken e sawrede keme jeetato e chapande jeddo e go chawrama jamditi nimbe chapande jeegom e njoyo kawoni be nyawngu wari yeru no minister de famineri nani bi enteteur sigilaji cingadi nyanyube golle ordinateur gam dirvidide e nyaw coronavirus ko fuduno sappo lewru men dubujinaaji didi e no gayi asabe jappido woni ko dum hanti bi eni do sigilaji keme didi e no gayi e nayi chapande tati suba nogai e go ngadira e wote joy kebi njama ko almoktar seyni yewo sigilaji din famineri Olivier Aksoba anoni
c'est une belle première avance
arana munni ko miden gada iri majjum nyenjube der gollal ordinateur e internet en sappo do der leydi Niger duru hollude ko be bawi nafirde himbe leydi be jewtino dubbe cubo sigilaji lobbi cingadi gan duru dibde rabu nyaw coronavirus den be ballira sigilaji din cingo no wodiri bi gada sembe der corona katom odu wadi himbe kebe dido e laso e nayo desube dereji natude sigila o region fudu wadi waddube dereji mu faahi himbe tawabe yasin leydi sigilaji jochu wari didu himbe en noddeteno den dum daro ko be kaaja fu ko watta sigilaji mabbe di sembida sappo tawrabe nyenyal beedu min daran no wada ko min kebana be balla kambe
qui prendra en compte les besoins des projets
ender yewtere jamin dimbo mbowi wadan de on der lawol yidde nambi en kitu chaka sukabe matore leydi Niger say kettino dom cedaku Umaru Amadu Hama Birni Gaure wadi ko bandimi Ali Nyali wadanimi.
Nda wani Amadu Umaru Hama. To hegida korko na ani putana yautana debo na jomu yotike dupi sapu ya joy. Do wadi dupi sapu ya joy den hakilu gono nukumwara no watasembe na fama niendi hani wadi niendi hani watake. Do suka wadi dupi laso na wawi teuli. Noa nyamna deki kulli fuur ko non waawi wadi da golal sembeno joomu na wadi
hala sukab umma tore sigila no mo istiyo kalangu
Assalamu alaikum sakirado jango andani
alhamdulillah yettore alla anne no gontirdo harton
ah basi fo ala rezo oni woni woda hande fesseda
min kay ami do nanane no wodiri fa
ah to wodi non de ne muraduji din
to wallahi hande muraduji kay fille mun no sadi serne kaw an gaddo juudo jahangal o hande o yemaaki basedda
ko pamda o yemaaki ne
o mo dojja bandu makko no wuli o mo tawda sa donnan duka har puufe makko dendam bo faama makko wala no wurtoro no wodiri an kay ni alama ko wala he berne bolum kan woni he makko
ah nene sakirado acumi hokke jamiroje do ko yaawi yaawi ko haani gada anani o durwa to burtu ale baade ma to acca fe goto wurto gada majjundu to acca goddo warna atle baade ma do tafon non non du konda ni nodda lamba sappo e joy o endan joni do ko yaawi yaawi a yi'an doktorobe ngaran wuro ma don endan so be ngari du kondan be ndaran kawma o e jeewan cellal makko be jeewan du konda cellal kerol himbe baade ma fu ndene ko haani sakirado to yeba feysiya da kalay kawma o tefa du konda ni hono ko watte ko sumoto hunuko e hinardo endan ko kawma o sumo hunuko makko e hinardo yare makko do ko yaawi
de bandirawo dum foti gadol kulle de fune
I anan nay nyaw godon warti no wi'e coronavirus ko lati hanti duniyaar fu bodaaki fe goto no
subhanallahi den ka fi on hulgini sanne den kati yewtere meden telefon o fu do ko yaawi mi yata wuro mi halano koreji am mi nodda du faande lamba sappo e jomu biuda kam o
tinda do ko nan faande e goddum kam wonto jeggita keddi himbe taanobe yide kawma o fu
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawjido cellal bibbe leydi niger
en garta yewtere meden pindilo bi en der sigilaaji INFPI gam findinde sukaabe ummatore misal sukaabe rewbe be duubi sappo warde sappo e jena har ko narta dewlingol mabbe illube jonayi e hisinde be dimme kila ko wana der dewgal wadi ko fedde de lewru uttu duubi ujunaaji de sappo e tati der region tawa tilaber zender maradi e nyame itti no kuje to pindinon gol watte faton koloma region tawa chagal golle pindino dubi didi beidari hebake chukabe ben nongata kundule mwen saiketi noton yotere nda adam dawa chivadi domu.
Gambate walu tude sukabe rewbe be burai dubi sapo yadi sapo e jenai heba naate e birtol kwe eko wono wate e lebi jetati ni dof ne watu kwa dewele mape kambe sukabe neba fayoto to hani. Numwono haje nokure ten espace sekirize gamfila sukabe rewbe fotu pele di nishere. Azima kanyi enayima be futide jiakana tawa be futu konda mengodina dubi sapo enayinayi kambe be kebi be nati e gwala ngal endam be mbidu nwali be hala yesu himbe fu ele uruwe tengo kola mababa.
De honi ya nami iyi ino adiredu fatay tifunchal bedaran tatu ngankan jaba mi ihed ufomo adubi sapo ijoetati yago dubi sapo ijena denfu ega botkoga higo ambatami kanya hadi sarob ahal nipe egi tunde ni min wardi botu gong e ekele tofom edira dubi ya yoni ani homini taskabe bandira emoko embe mahirdata kape kalami kape jayi kalin saroba mayi basa fula tunde ni mihin wardi palaga
ubeida asumana deb mountain endang hoji lawol nemnude dewgal suka mudum fa dubi mako yoto sapo e jetati
njiko barata ankatambone biki
baro wanim biyan yamama dewgal ee mijabai gan imo fandi gan tarafi narral gong hebo yesu wadi mihori tiede dewgal gal gandani mi jabiide gal wattini no ga himbe no bawayi ko burmi yidde woni fa o yotto dewgal
e doli ni ko bana ina santa gusa gaba
alasan hamza kam woni jawrojo wuro wi tengo kollama holli wiide dewlingol sukabe lawlaw no wodi bas ko don sukabe dewl tebbe endan o hunno ko lati hande de himbe fuddi no yoppa dum dubi didi ni endan nokkure tende espace sécurisé non na walla bibbe wuro no pama fa no wodi
sanadiya wanga
tersa ekintilongol sarobe sukabe kebingol wadi ko bayli jikkoji mu en dewlinol suka illu yonay no wodi ko rimanta dum mido wodi suka debbo jaado to ekintinongol gartudo hala ni kan ko andina do majjum mi jami modi bo tawado der bangere amen den sako adina no jamre e majjum na o wi kan idu nafa suka debbo sanne mi wata wide ko dum fu dum waylaka amma ni golleji daydi din kay a chama jon
don en nan kolama baba nyimbe no jaha ele nokkure ten espace sécurisé Latin na wadda mballa gamu pirto kwee fasu kape rebe handen na keba kaala do fila kondarto deulingo suka pe fotayi. Ten himpe fu pami hakeji bip adamabe e hokugol himpe lawul haala kwenji.
Do wanto kibaru jumeet e fulfulde tili kirtan to jamhirti. Ketine sigilaji Studio Kalangu kati totawet under dunyaru do Facebook Studio Kalangu.
Facebook Studio Kalangu.
No welakam sanne mito fechide.